mchana cha tujira nange byenyimba sibyagala naye ate nakola ntya ono yali muweereza omulungi mu kanisa yambulako si kyamulabako yadda ku katebe eggulo namusanze mubuuze bambi okubadde naŋŋamba fresha ebigambo bingi nnyo zate gwe batasasula leka baweereze kubannako w'ebigambo n'okusaba kwantama ndakyaweereza olugambo lwa mutama yadda ku katebe ayagala kudduka kanisa ndakyaweereza olugambo lwa mutama yadda ku katebe ayagala kudduka kanisa naye mbuzo weerezaani twesimisa bingi bitulumba olugambo kiso kisale kiwundwe kitawona fenno ffe twakuza mputu mputu tuweereza na mputu sigwo wandeeta mu buweereza kati tonnemesa kuweereza musumba wafanyirira nnyo mwanyirira nnyo nawulidde akusente z'ekkanisa okwe yaguza emmotoka mukyala we ye wamulabye tamukyamu ku sente zaffe kwabigulira simanyi oba onkulira nga kyokaawoza sente zaffe ne mukkanisa ng'atawaayo kati olaba ageya musumba we kati atenze ekisati waabwe akyaweereza olugambo lwa mutama yadda ku katebe ayagala kudduka kanisa akyaweereza olugambo lwa mutama yadda ku katebe ayagala kudduka kanisa naye mbuzo weerezaani katonda n'abantu togwa mu maanyi nsaba okule faako katonda byayogera
Zinna bakulugambo,
bakulugambo tukole.